Umusajja agambibwa okuba kali butemu yakirimbula abaana bana ku ssomero ligaba Early Childhood Development Center Christopher Okello Nyum leero aleetedde kkooti emuwozesa okwabuka amangu bw'ategeezesa omulamuzi nti abadde teyeewulira bulungi. Wabula omulamuzi agiri mitambo Alice Komuhangi bw'amubuuzisa oba ng'alina ekirwadde ekimutawaanya okera ategeezezza kyalina ekiwandiiko ky'ayagala okukwanga kkooti. Omulamuzi alagidde amyuka Registrar wa kkooti okuwandiikira akulira ekkomera lya Upper Prison ye Luzira ategeka alipoota ekwata kulamba Okello eweebwe kkooti n'alagira emisango giddemu okuwulirwa enkya ku ssaawa 3. Kaakati leero waleeteddwawo abajulizi abalala okuli ow'omusanvu n'ow'omunaana nga baludda luwaabi balumiriza Okello ku bigambibwa nti yatemula abaana bana.